take it for a ride. I know a couple places we can go and hide. Homie shaomba ruhusa kurudi hadi kesho kutwa. Mfukoni pesa ya mafuta and we'll be alright. Don't you worry, nobody has to know. Tunapoenda ni siri personal, yeah. All I need is your trust in me. Trust in me, baby, give me what I need.
Okay, siko busy na dani nisha kuambia. Na hivi kichwa iko sawa, mambo yote nisha clear. Mbona, utafry my idea. Kwanza nsongeza sana, usije nona mekamia. Wanangusha wapanga kitambo, wasione kimya kwamba leo na jambo. Wanadani yeti niko busy na hustle, kube na jibebisha niko pembeni ya.
You and me took a free.
My mattress, baby, come take all my cash. For like a Debbie, say she got it below. Because I'm always getting the ash.
For sure, you know I got the Gucci and the Louis. These are the homie, all these niggas, they can see me. These are the niggas always trying to undo me. Maybe come sit on my mattress.
Let us sim, wake up flight mode. Tia kwenye poch, mamba asije kuwa mengi kaja kuleta maugomvi. Si unajua mi ndo boss. Sim nyingi kila saa, alo, alo. Wanangusha wapanga kitambo, wasione kimya kwamba leo na jambo. Wanadani yeti niko busy na hustle, kube na jibebisha niko pembeni ya.
You and me took a free. No one else to our stress, take it easy.
Yeah.